Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kunohlelo lapho sithi khona phatlalatsane ngilithatha leli thuba ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiphinda ngibonga nakubahle nhlapho ukusibusa ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sesiyayivala-ke idaba yethu la ebesibonisana khona ngempela sisengabantwana bakaNkulunkulu. Izinto ekumele siyilahle sisengabantwana bakaNkulunkulu nezinto ekumele sizenze singabantwana bakaNkulunkulu. Amazwi esofundisa ngawo uPaul mlaleli umgcotshwa kaNkulunkulu kule nsuku esiphila kuzona kumele senze ukuya ngezwi likaNkulunkulu. Sigcine lapho mlaleli, izwi lenkosi lithi ke oyebayo angabe seba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngesandla sakhe ukuze akwazi ukwabela abaswelayo. Sigcine lapho ke mlaleli. Hayi, uthola abazalwane bayamavila, kuyabangwa ubani oklinayo, ubani ongafuni ukuklina, ubani oyihe kwasha kwacima, ubani kumele azoklina ijalithi, hey, ubani kumele akhe. La iBhayibheli khona sikhuthale ngezandla zethu. Ngamagama abantu basezweni kumele babone abazalwane. iBhayibheli azwani nomzalwane olivila, yena kwakhe nje kuphela uyakhomba. Mlaleli, ngibonga uNkulunkulu ukuthi amadoda ayashumayela ivangeli ngiphenduke ngibe umntwana kaNkulunkulu namhlanje. Amadoda ayikhuthele, ayemisa amatende, elima, enza yonke lento, bese-ke itayi bazoyigcoka uma sebayoshumayela. Bengayiwona amadoda ahlala phansi athi dexe akhomba, yho wozani usebenze la, manje la iBhayibheli lithi ke sikhuthale ngezandla zethu ukuze sikwazi ukwabela abampofu. Hey, uthi uyafika enkonzweni kungcolile, kuye umukhomba khomba ngezindle, hehe sikwenzi senzile irouter ekumeleze mina kwasha kwacima. Bazalwane, iBhayibheli against umuntu ovilaphayo. Singazi ukuthi izulu liphi esiyongena kilo esiyamavila. Ha, bese izulu lenkosi ithi ke owebaya ngabe seba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokwabela abaswelayo. Okay, siyaqhubeka kuverse 29. Sifunda incwadi yabaseFesi chapter 4. Siyayivala ke namhlanje. Soqhubeka kuverse 29. Sizo siyogcina kuverse 32. Verse 29. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Ngamagama izwi elizokwenza ukuthi abantu banyukubale. Uke wezwa umzalwana athi ngamtshela-tshela. Ngamagama ukhipha amazwi abolile alimaza omunye umuntu, aphinde azigqaje futhi ukuthi ngamtshela-tshela, ngamtshela from A to Z. Ya, akangazi mina. Hey, bese iBhayibheli lithi ke makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha. Ngamagama amazwi azophuma emlonyeni womntwana kaNkulunkulu osindisiwe omthandayo uNkulunkulu kumele kube amazwi aphumayo akhayo, hayi abhidlizayo. Amazwi akhayo even nasepulpiti sakhe mlaleli, even nasemhlanganweni yethu sakhe ngabazo aphumayo. Hey, kwabona kanjwa ama-conferences uma kubuya lapho abantu sebadubhula imilomo ngenxa yokuthi kukhona abakhipha amazwi angakhiyo mlaleli abhidlizayo. La izwi lenkosi lithi ke makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, ngoba into ebolile ayithandeki mlaleli. Into ozoyikhuluma omunye umzalwane angaphatheki kahle kusho kukhona ukuthi ibolile. Khuluma ngokwakho, lalela iBhayibheli lithi ke sithi uma sikhuluma iqiniso silikhulume ngothando mlaleli. Uma ukhuluma iqiniso ngothando uyakha, kodwa uma uzokhuluma iqiniso ngenzondo uyabhidliza. Ngifuna ukumbona ebusweni engambona inyukubela shintshile kwasho khona ukuthi hayi ya ngiphethe khona. Ha, umyazi athi ke iskirpot. Hayi bo, iBhayibheli alithi ke makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo ukuze libavezele umusa abazwayo. Ngamagama, nalabo mlaleli abangawazi umusa kaNkulunkulu kepha ngokukhuluma kwakho amazwi akhayo bese libavezela ke umusa abalenduza abalizwayo. Kuverse 30, ningamdabukisi umoya oyingcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye ukuze kube lusuku lokuhlengwa. Mlaleli, abanye bethu ke senza imizamo eminingi ukuze sibonise ngempela ukuthi nginomoya kaNkulunkulu. Akunjalo mlaleli, iBhayibheli libeke sobala izithelo zikamoya oyingcwele kuyilo 1, 2, 3, 4, 5. Hayi wena usiveza ukuthi nginomoya kaNkulunkulu, ngicotshiwe. Ukeyozo umoya athi ke, I've got a powerful message. How do you know ukuthi une powerful message? Ngamagama, uphethe umlayezo ongekho ezwini lenkosi, ngoba bonke abalishumayelayo izwi lenkosi yizwi lenkosi kwaphelela lapho. How do you know? Yes. How do you know? Wazi kanjani? Yes. Hayi inganekwane ke lesi. Ningabudabukisi umoya oyingcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye ukuze kube lusuku lokuhlengwa. Umeseqhubeka kuverse 31. Konke okubabayo nentukuthe nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Ake ngiphinde mzalwane, la iBhayibheli bese lithi ku 31, konke okubabayo nentukuthe nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Ngamanye amagama, lokho okubaliwe la akumelanga kufunyanwe kumntwana kaNkulunkulu. Mntwana kaNkulunkulu akumelanga abe nomsindo. Mntwana kaNkulunkulu akumelanga abe nolaka. Mntwana kaNkulunkulu akumelanga ahlambalaze. Mlaleli, bese iBhayibheli lithi ke konke okubi makusuke. Ngithi ivesi lokugcina ke mlaleli, verse 32, bese kathi kumpostoli Paul, maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela kuKristu. Ancenge muntu mina, ningahamba singamane sasala sibabili. Ya, esilangiphathe ivangeli. Liphi ivesi elisho njalo? Liphi? Ngoba uJesu wakhuluma iqiniso macede abantu bahamba. Akaze angathi ningamane nahamba biyelana ezonweni zenu. No, kodwa la iBhayibheli bese lithi ke maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela kuKristu. Yizwi lenkosi mlaleli kumele siphile ngalo kule insuku esiphila kuzo. Ngenxa yesikhathi ke mlaleli, sengizokumala intambo, ngizoyibhinisela kubahle. Bahle intambo kwezakho, baba lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.